Tata bla vɔvɔ adre lia, toɖoɖo alo mawu ƒe nyadziwɔwɔ. Kristotɔ, ame si dze Yesu yome la, enye nuwɔwɔ yeye, eye wòɖɔ to hewɔ mawu ƒe nyawo dzi. Eda akpe na mawu be, etsɔ nu vɔwo ke ye. Ame si nye Yesu tɔ la, megawɔ matre alo ahasi o, mehadzre alo wua ame o. Mefia ame ƒe nu alo subɔ trɔ, vodu alo yɔ ŋɔli alo gbɔgbɔ bubuwo o. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ŋutɔ na ŋusẽ be wòatrɔ tso vɔ siawo ƒomevi me eye wòawɔ nyui ɖaa.